waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Hoggaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa sheegtay inay weli furan tahay in xisbiyada Liberaalk iyo Nationalku ay dib u midoobaan, waxaana weli socda wadahadallo lagu soo afjarayo kala go'a isbahaysiga ama xisbiga isbahaysiga la yiraahdo. Miss Lee ayaa sheegtay inay weli jiraan qodobo u baahan in laga heshiiyo, kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xubnaha golaha wasiir rasugeennada mucaaradku si qasab ah u wada raacaan go'aanada cidda ule hoggaaminta golaha isbahaysiga ee mucaaradka, iyo waxaa laga yeelayay bay tiri saddex senator oo ka hor yimi xisbiyadooda lana codeeyay dhinaca kale.
Party room wants the non-labor side of politics in this country, the parties
xisbigaygu waxa uu doonayaa in dhammaan dhinacyada aan leyberka ahayn ay iska kaashadaan la dagaalanka dowladda, islamarkaana ay weli taagan yihiin saddex shuruudood oo ay ku xiran tahay aan idhaahde dib u heshiisiinta isbahaysigu, arintaasina ay dhici karto toddobaadkan, ayay tiri. Adkaynta xukunka maxkamadaha iyo shuruucda damaanada ayaa si weyn u sii kordhinaya kharashaadka lagu soo dalaco cashuur bixiyayaasha, iyadoo ay tirada maxaabiistuna si xawliya u sii kordhayso. Xog ay soo saartay Productivity Commission ayaa muujinaysa in celceliska tirada maxaabiista ee maalin kasta ku jira xabsiyada Australia ay gaadhay heerkii ugu sarreeyey muddo 8 sano, iyadoo in ka badan 45,000 oo qof xirayay maalin kasta sanadkii 2024-2025. Kororka ugu weyna waxaa sababa la yiri dadka gelida dembiyada ku celceliya, taasoo lagu qiyaasay in 44.5% maxaabiista jeelka laga sii daayaa ay 2 sano gudahood dib ugu soo laabtaan. Kharashka guud ee ku baxa maxaabiista ayaa lagu qiyaasay $5 bilyan sanadkiiba, taasoo u dhiganta $13 milyan maalin kasta. Afarta bangiga waaweyn ee Australia waa ANZ, National Australia Bank, Westpac iyo Commonwealth Bank ayaa si buuxda u gudbin doona kororka dulsaarka deynta ee shalay la sameeyey, iyaga oo bartamaha bishan kordhin doona dulsaarka amaahda. Heerka rasmiga ah ee dulsaarka ayaa hadda gaaray 3.58% kadib markii guddiga siyaasadda lacagta ee bankiga dhexe ee Australia ay si wada jira u go'aamiyeen in dulsaarka la kordhiyo si looga jawaabo sicir bararka sii kordhaya. Tani ayaa ah kororkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo dulsaarka muddo ka badan 2 sano, waxaana dhaqaale yaqaano badan saadaalinayaan in mar kale la kordhin doono. Haddana guddoomiyaha bankiga dhexe Michelle Bullock ayaa qiratay in kororkan culays saari doono dadka deymaha qaatay, balse ay isku dayday sida ay sheegtay in ay qaboojinayso warwar laga qabo sicir bararka sii kordhaya.
This interest rate rise sort of comes across quite negatively. We're actually in a really good position. The labor market is really strong. That is, you know, and
kororka dulsaarku waxa uu u muuqdaa mid aan wacnayn, haddana runtii dhaqaalaha dalku waxa uu ku jiraa xaalad wanaagsan. Suuqa shaqadu waa xoogan yahay, iibka iyo ganacsiga guduhuna wuu soo kabanayaa. Dhibaatadu waxay tahay laakiin in wax soo saarku xadidan yahay, sidaa darteed bankiga dhexe wuxuu isku dayayaa in uu dhaqaalaha iyo suuqa shaqada dib isugu dheelitiro iyadoo aan si xaddaafa loo adkaynaynin, ayay tiri. Qabanqaabiyayaal ayaa weli qorsheynaya bannaanbax ka dhan ah booqashada dhowaan la filayo ee uu madaxweynaha Israa'iil ku imanayo Australia, inkasta oo booliiska New South Wales ay kordhiyeen muddada xayiraadaha bannaanbaxyada ee ay oo ka dhici kara qaybo ka mid a magaalada Sydney. Madaxweyne Isaac Herzog ayaa la filayaa in uu booqdo Sydney bishan Febraayo 9-keeda, waxaana booliisku kordhiyeen xadidaadaha ansixinta isu imaatinka dadweynaha 2 toddobaad ee soo socda. Premierka New South Wales Chris Minns ayaa sheegay in ay maamulka magaaladu ka shaqaynayaan ammaanka maadaama la filayo in dadweyne kala duwan oo badan magaalada isugu yimaadaan.
New South Wales Police are working with the Palestinian Action Group organisers about a protest location for the activities that they want to undertake. That's happening as we speak.
Booliska New South Wales waxa ay la shaqeynayaan qabanqaabiyayaasha Palestinian Action Group si loo go'aamiyo goobta ay doonayaan inay ku qabsadaan banaanbaxa, taasina hadda way socotaa. Waxaana hubaalaa inay kumanaan dad ah oo isugu jira kuwa murugaysan, kuwa dabad baxaya, iyo wafdiguba isugu imaan doonaan magaalada isku mar. In cid kasta ammaan haatana ama heshana waa mas'uuliyad annagana saaran, ayuu yiri. Martin Luther King III oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in bulshada Mareykanka ay sawir xun ka bixinayso dadka soo galootida ah, isla markaana yaryaraysanayaan bini'aadnimadooda. King III oo ah wiilka ugu weyn ee u dhalay Martin Luther King Jr. ayaa si adag u cambaareeyey tallaabooyinka maamulka Trump iyo ololaha lagu doonayo in dalka looga saaro soo galootida sharci darrada ah. Hay'adda U.S. Immigration and Customs Enforcement oo ICE loo soo gaabiyo ayaa lagu dhaleelay in aan si aan kala sooc lahayn dadka wadooyinka uga qabsato, iyadoo qaar ka mid ah dadka la xiray ay yihiin muwaadiniin Mareykan ah. Mr. King ayaa u sheegay radioga NITV in siyaasadaha socdaalka Mareykanku ay u muuqdaan kuwa ku dhisan midab iyo muuqaal takoor.
You demonized immigrants, but it's only certain immigrants. I mean, you create a pathway for South Africans, white South Africans, to come into the country. But yet,
when it comes to soo galooti gaar ah, soo galootida South Africa ee cadcada waa loo ogolaadaa in ay soo galaan waddanka, laakiin soo galootida midabka duwan leh dhib baa loo arkaa. Sidaa darteed, arrintaasi guud ahaan waa mid dhibaato ah, waxayna abuureysaa khilaaf iyo xiisad loo baahan yahay in aanay sii soconin, ayuu yiri. Dalka Qatar ayaa sheegay in ay la shaqeynayaan wadamada diriska la'ah iyo hay'adaha caalamiga ah si loo dejiyo xiisada u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka, si dhammaan dhinacyada ishaya loogu riixo inay dib ugu laabtaan wadahadalka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar, Majid bin Maxamed Al Ansari, ayaa sheegay in dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Masar, Cumaan iyo Sacuudi Arabiya ay isku dubaridayaan ama ka shaqeynayaan dadaallo looga hortegayo in xaaladda guuda gobolka faraha ka baxdo, gaar ahaan Iran iyo Qasa.
You know, Qatar has always seen from day one that the only place where all of these disagreements will be solved is a negotiation table. And the prolonging reaching an agreement and delaying getting to the negotiation table.
Qatar waxay mar walba wax ay rumaysnayd in meesha keliya ee dhammaan khilaafaadka lagu xallin karo ay tahay miiska wadahadalka, si daahinta heshiis la gaari karo iyo in laga soo daaho miiska wadahadalku waxay sii kordhinaysaa dhibaato ka dhacda dadka gobolka ku dhacda dadka gobolkaan dhahde. Sidaa darteed, xaalad kasta iyo khilaaf kasta ha jiraane, xal waxaa lagu gaari karaayo keliya wadahadal ee laguma gaari karo dagaal ama dib u dhac, ayuu yiri. Saadaasha hawada ee waddanka Australia maanta waxa weeye sidan soo socota: magaalada Perth waxaa laga filayaa qorax 33°, magaalada Adelaide qorax 32°, Melbourne qayb ahaan daruur 32°, Canberra qorax 33°, Sydney qorax 29°, Brisbane daruur 28°, iyo Darwin oo laga filayo shuuxyo iyo roob weyn 31°. Sarifka lacagaha maanta wuxuu ahaa sidan, ama haddaan si kale u dhigo, halkii dollar Australian ah waxa uu maanta suuqa lacagaha ka joogay 70 senti oo dollarka Mareykanka, 0.59 euro ah, £0.01 ka Ingiriiska, iyo $1.16 oo dollarka Mareykanka ah. Warkii Arbacaduna intaas ayuu ku dhan yahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.